This is Unit 17 of Learning Cook Island Māori. Listen to this conversation.
Kia ora ana e rua vaini. Ka inangaro māua ko tōku taiaki ko katu I te kaikai kāpiti ki a koe.
Oh, ai. Ki ea ngai? Ka aere tātou ki ea ngai kaikai ei?
Ki ko I te are tāpae, e reka te au pia I reira.
Oh, inara ka reau e reka ana I te pia.
Kāre? Inara e maata te au apina meitaki I reira. Kā tika e kā tūtua māua ki a koe.
Tēnā, ka haru atu au I a koe no te mea ka inangaro hau tuatua ki a koe.
Do you remember numbers? 30.
Toru ngā uru.
40.
A ngā uru.
50.
Rima ngā uru.
54.
Rima ngā uru ma a.
47.
A ngā uru ma itu.
What time is it?
Ea a te ora.
It's late.
E reiti.
How's that?
I a ka pē e a ke oki.
It's 7 o'clock.
E ora itu.
A quarter to 7.
E tainga uru. Mārima miniti, ka ora itu ei.
It's early. It's very early.
E wawe te kai.
25.
Rua ngā uru, mārima.
34.
Toru ngā uru mā ā.
16.
Tai ngā uru mā honu.
We have time.
E taime tō tāua.
No, not much.
Kāre. Kāre e maata ana.
60 minutes.
Ono ngā uru mā ono meneti.
1 hour.
Tai hora.
It's too much time.
Ma ataroa te taime.
We want to eat now.
Ka inangaro māua I te kaikai I teia taime.
With whom?
Ko ai mā.
With you and your friend Maria.
Ko koe e tō'o taeke ko Maria.
And your friend Peter.
E tō'o taeke a Peter.
Your friends.
Tō'o hau taiake.
My friends?
Tōku hau taiake?
Yes, together.
Ai, katoa.
Can you do it?
Ka rauka I a koe, te rawe.
We have 50 minutes.
E rima ngā uru o tāua meneti.
I don't know.
Kāre au I kite.
I don't know if there's time.
Kāre au I kite e me e taimi tētai.
And your husband?
ta autani.
He's not going to eat.
Kare aia e aere kaikai.
With us.
Ki kone ia tato.
Is he going to eat alone?
Ko ia ana ki ua ka aere kaikai.
No, with our friends.
Kare, koia e tō māua hautaiake.
My friends.
Tōku hautaiake.
Your friends.
Tō hautaiake.
Yes, my friends, our friends.
Ai, tōku taiake, tō māua taiake.
And you?
Akape ea koe.
Ask her, do you eat alone?
Ko koe anake ua te kākaikai.
How does she answer? No, I don't eat alone.
Kare. Kare ko au ua te ka kaikai.
We eat.
Kaikai tato.
We eat together.
Kaikai. Kāpiti tātou.
Who eats?
Ko ai kā kaikai?
We do.
Ko mātou.
With our friends.
E tō tātou taiake.
We want to eat together.
Ka inangaro mātou I te kaikai kāpiti.
I speak Māori.
E tūtua Māori I anau.
You speak?
Ka tūtua koi.
Try to say, we speak.
Ka tūtua tātou.
How does he say, I'm Australian?
E Aotearoa au.
We are Australians.
E Aotearoa mahu.
We are from here.
No koni mai mahu.
We speak English.
E tūtua papa'a ana mahu.
We speak with our friends.
E tūtua ana māua ki tō māua taiake.
Are you from here?
Nō konei mai koe.
No, we are not from here.
Kāre, kāre māua e nō konei mai.
We are from the outer islands.
No te pāinua I waomai māua.
We want to buy something.
Ka inangaro māua I te oko I tētai apinga.
We want to do it.
Ka inangaro māua I te rawe, I te reira.
If there are good restaurants,
e arekai reka aere tētai.
We can eat.
Ka kai kai tātou.
We can eat together.
Ka kai kai ka piti tātou.
Who can eat?
Ko ai ka kai kai?
Us.
Tātou.
We can eat something.
Ka kai tātou I tētai apinga.
Well, maybe.
Pēnei hake paa.
Maybe or perhaps.
Pēnei me kāre e tanuai.
If we want to.
Me ka inangaro māua.
Do you drink?
E inu ana koe?
Do you want a drink?
Ka inangaro vai koe?
Maybe.
Pēnei hake paa.
We eat.
Ka kai kai tāua.
Try to say, and we drink.
E ka inu tāua.
Say the number 80.
Waru ngā uru.
$80.
Waru ngā uru tāra.
We have $80.
E waru ngā uru tāra tā māua.
$85.
Waru ngā uru mārima.
$88.
Waru ngā uru māwaru.
Perhaps.
E tano wei.
Try to say 90.
Iwa ngā uru.
92.
Iwa ngā uru mā rua.
93.
Iwa ngā uru mā toru.
We can pay.
Ka rauka ia māua I te tūtati.
We have $94.
E iwa ngā uru mā ā tārā tā māua.
It's too much money.
E mā ātaroa tēnā muni.
Let's pay together.
Tūtaki kāpiti tāua.
We have $84.
E waru ngā uru mā ā tāra tā māua.
You have $99.
E iwa ngā uru mā hiwa tā māua.
Together we can pay for it.
Ka rauka ia tāua I te tūtaki kāpiti.
Alright, let's go eat.
Mako rā, ka aere tātou kaikai.
Here's my wife.
Pe ia tāku vaini.
We are Australians.
E Aotearoa Māua.
We want to buy something.
Ka inangaro Māua I te oko I tētai apinga.
We have money for eating.
E moni tā Māua no te kaikai.
ask for what?
No te a.
For paying.
No te tutaki.
For eating and paying.
No te kaikai e te tutaki.
We have $90.
E iwa ngā uru tāra tā māua.
Well, perhaps.
Ka tano ai.
We speak Māori a little.
E mea ngiti ua tā māua reo Māori.
We want to buy something.
A inangaro māua I te oko I te tai a pinga.
For your friends.
No tō ou au tai ake.
For my friends.
No tōku au tai ake.
Yes, we can buy it.
Ai. Rauka ia māua I te oko.
Us also.
E māua hatu.
We have $80 to buy it.
Varunga uru tāra tā māua te oko anga.
Where is your husband?
Ki ea ta au tāne.
My husband isn't here. He's over there.
Kāre tāku tāne I kone, tērā aia I kō.
With your friend Maria.
Rawa ko tōku taiake ko Maria.
He's with Maria.
Ti ko aia ia Maria.
We are not from here.
Kare māua e no kone mai.
We only have $85.
E varunga uru marima tara uarai tā māua.
For eating.
No te kaikai.
Do you know if we can eat?
Kua kete koe. E me kā rauka ia māua te kaikai.
I don't know, maybe.
Kāre au I kite, kāre I papu.
With our dollars?
Ki tā māua tāra.
Can we buy something?
Ka rauka ia māua I te oko I tētai apinga?
Something for whom?
E apinga nā ai?
For our friends.
No tō māua hau taiaki.
You know, we are not from here.
Kua kite koe, kāre māua e no kone mai.
And we don't have much time.
E kāre e mātāna tō māua taime.
Eighty minutes.
varunga oru miniti.
Perhaps 90.
E tano wei e iwa ngā uru.
What are we going to do?
Ia a tātaua ka aere ka rawe.
Do you know?
Kua kete koe.
Try to say, we don't know.
Ka re māua I kite.
Ma'am, if you don't know, what do I know?
Mā, me kāre koe I kite. E adia tāku I kite.
Goodbye, madam.
No ake e mā.
Goodbye, sir.
Aere atu rā e pā.